baby. Oh, baby, baby, baby. Baby, we.
Bani music.
Baby, we. Bani music. Oh, baby, baby, baby. Mwana misosi na asile. Baby, natusa, eh.
Ukiwa mbali nami, na misi wepo wako. Yo. Phone call, nisikie sauti yako. Fumba fumbu ya nijia sura yako. Napokuwa mkweke na kumbuka utundu wako. Tamani ya pendo langu kikutosha kwako. So perfume na misi ya sholako. Chako ni chako na changu pia ni chako. Kima haba wideka ni kisi mini wako. Punda kigundua kwamba mnamonea. Yo siku ambayo hata bubu wataongea. Mdekeze kwa to love mapimbi watangojea. Bless weka ndani usicheze kwa tapotea. Tasikia I love you machi tulisema. Miaka inakwenda magu machi ya uchumba. Penzi la kweli likiwepo paradise. Penzi la uongo naweza paradise.
Utashina nishwa na tani baby. Baby, baby, baby. Umo kwangu mimi moyoni wewe. Wewe, wewe.
Data, tabia mila ya nafaa. Juu ya snare guitar, nasifia ichikifa. Yeye Mr. Westa, hakuna anayekata. Huko nyuma walopita, stoli za zama futa. Sweetie malaika, unaweza kuhadaika. Kwako nimechizika, mavumba na yashika. Napendo na vyoleka, tabasa mukicheka. Napochoka, nikikona na rizika. TV ye remote mengi ya natuongoza. Wanaotaka wakikosa ndio wanaoleza. Utasikia teacher madem kipofa mesha kufa. Mwanamke kichoka jenga kuto sibe nyufa. Utasikia I love you machi tulisema. Miaka inakwenda magu machi ya uchumba. Penzi la kweli likiwepo paradise. Penzi la uongo naweza paradise.
Utashina nishwa na nani baby. Baby,
baby utashina nishwa na nani.
Upo kwangu mimi moyoni wewe. Baby wewe natusai. Natusai. Tusai watoto baby nini na we.
I love you, machi tulisema.
Hey baby.
Penzi la kweli likiwepo paradise. Penzi la uongo naweza paradise.
Baby, 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 baby. Hey, yeah, yeah, yeah. Oh, baby, 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 that's suzai. What have you so see ya atile. Oh, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. Baby we, baby we, body music. Oh baby, baby, baby. Baby that to say. Oh baby, 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 baby.